Yeah. It's your boy Leslie, the rapper Leslie, the Don, aka Ice Ryan, baby. Babaki Aisha. Alongside Dan Kong.
Yeah. I know say, Danko.
Oh God, where are you? Talk to us. Let a number nikupe uondo. Nobody here for us. He can't make what too much. Mwana kondo squeeze naona hapu mui. Mana kila kona kumenuka kumejama pasta fake. Wanaleta sheria zao washirika wanafunga I ending to death. Shaka hola na imekuwa too much. Please no bene to penny break. Let's end this shit. Oh God help us please to keep hotel end up drink sin. Nasikitika kuna yeza tongaren. Na wafasi wako wengi. So nani aliyebaki? Nani aliyebaki kwenye dini? Nani meshika dini man? Besara fake, wabiri fake. Besara fake pia, waumini fake. And we seem not to care. Yeah.
Hivi ni kweli tunamwamini Mungu moja au madhehebu imefanya kabiashara? Hivi ni kweli tunamwamini Mungu moja au madhehebu imefanya kabiashara? Mwamini Mungu,
Mungu tu yani.
Mungu,
Mungu tu.
Mwamini Mungu,
ni God tu yani.
Mungu.
Yeah.
Mwamini Mungu,
ni God tu yani.
Mungu. Mwamini Mungu.
Thanks God Papa.
Mungu.
Yeah.
Mara tupande mbegu tukikata wanatona waovu. Eti vigeugeu ama nyota ilididimia. Yani baba wako begani ndiyo mini na egemea. Yani baba wako begani ndiyo mini na egemea. Yani baba wepeke ndiyo mina kutegemea. Yani baba wepeke ndiyo mina kutegemea. Mwamini Mungu,
Mungu tu yani.
Mungu,
Mungu tu.
Mwamini Mungu,
ni God tu yani.
Mungu.
Yeah.
Mwamini Mungu,
ni God tu yani.
Mungu. Mwamini Mungu.
Thanks God Papa.
Mungu.
Yeah. Oh yeah. For real true love comes from God. And no human can give it back to you as God gives you. Bikin, angalia penye tunaenda man. Angalia mienendo yako. Choose wise, make wise choice man. Yeah. Aba. Yeah. God. Ni God tu yan. God Papa. Mungu tu yan.
Mungu.
Mutu.
Mwamini Mungu.
Ni God tu yan.
Mungu.
Yeah.
Mwamini Mungu.
Ni God tu yan.
Mungu. Mwamini Mungu.
Thanks God Papa.
Mungu.
Yeah.